Black Market Records.
Yeah. Ah.
Vic, twende.
Zurungushka gasoft dem na kupia na loan ukiden dish yangu na ngada. Changia nina do kauna do sina do zinga leo ah naye utalamba na kau kaipo ukaipo kau kaipo unatoa form na kakauna 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 unakaa home na kau kaipo ukaipo kau kaipo unatoa form na kakauna 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 unakaa home
eni solulu ndani shini delulu nikichomini kalulu na tupisha makamulu kapike joska ama navuta zote nitisha mbaka roska akini kuna kiuneza nitaka mnyota lazima ni mkate nimitisha mbaka soda kamgoka na mshika neklo ni madade kesa lafu na mleta bezlo ni fire the pace awezi ka offense ataka na gesa shani eka spell ndo siju kuspell come again my queen it's not there neki isha na refill it's not fair ebu fanya you a thing body machine ina kamka lean ka clean
na kau kaipo Ukaipo, kau kaipo, unatoa form na kakauna, 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 unakaa home na kau kaipo. Ukaipo, kau kaipo, unatoa form na kakauna, 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 unakaa home.
Singerudi Egypt kama ningekuwa Cairo, my only fan na nangoja niende viral. Kani mtaro, hatupige mdaro, looking for karo, ali hadadaro. Kani peng, nitasakanjaro, anipe, anipende. Kani chain, basi yende, basi ye, basi tembe, basi ye, basi katambe. Tuko tuko bie, tuko bie, nasafisha kaki para ya bien. Uwezi sema zihini, bogi ya jen, saini namba ujua likuja na ten. Katena li kuja na tena
Zurungushka gas off them na kupia na loan ukiden dish yangu na ngada Changia nina do kauna do sina do zinga leo ah naye utalamba na kau kaipo ukaipo kau kaipo unatoa form na kakauna 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 unakaa home na kau kaipo ukaipo kau kaipo unatoa form na kakauna 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 unakaa home.